in a me yard.
Talk a big hits.
The time is now, it's gonna be ugly in a minute.
Hey, 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 hey.
The time is now, it's gonna be ugly in a minute.
Samaki mami na wataka yako moja tu.
Nataka kuongea mimi na we. Nijibu nifurai, uonekani unajidai. Nambanda namba yako takucheki badai.
Samaki mami na wataka yako moja tu.
Nataka kuongea mimi na we. Nijibu nifurai, uonekani unajidai. Nambanda namba yako takucheki badai.
Nipeleze mapenzi, nilewefuga enzi. Ujilambe masikio kwa sali za tanga kiza.
Raha zinanzia hapa na hizi sioni zikisha. Taratibu kama tarab, joma dini ntakulisha. Sina ugeno mapenzi, ni mgeni wa mapenzi yako. Ndoma na kupige mkono, nyombe japo minute yako. Hata lebuni gari, yalisha kufa kwa jali. Kwa hivyo sioni ni hatari kukwachia moyo kamili. Kila siku ni kabate yako, meno ya nomana. Mishangoza zubuhi, ndo mapenzi ya meungana. I keep the romance alive, kama ndo kwanza na kuona. Mapenzi yatapungua, kesho yake ntakupenda sana. Nisha jivisha kitanzi njuma maufia tuwe kiti. Na manisha biashara please ni mini kama beki. Wanamke kwele kwa definition ya mtobwa kote. So lazima nkutungoze machuangwa shasema yote.
Samani mami na wadaka yako moja tu.
Nataka kuongea mimi na we. Nijibu nifurai, uwekani unajidai. Nambana namba yako takucheki badai.
Samani mami na wadaka yako moja tu.
Nataka kuongea mimi na we. Nijibu nifurai, uwekani unajidai. Nambana namba yako takucheki badai. Mama, wanawake mko wengi ndiyo zaidi ya mia. Baby, lakini kwako nime hapa nitatulia. Mama,
shaka ondoa, sikufati kwa ubaya. Kuwa huru na misita kuhisi vibaya. Mwonekano wako ndio umeazua haya.
Yes, ayo!
Mapenzi ya fichi kama mwanga kwenye giza. Niache kudhibiti, sina nia kukumiza. Mengi mema tunawish ila siku kupoteza. Hey, I don't think I'm a player. Sita kukuchezea. Watu wangu nguva mwezi kwa mini kwa penzi. Nimezama ndana saka madini. Mtoto mwenye mvuto napenda na vojamini. Nirusu mami, niwe wako tuwaze shia mashani. You told me, napenda master na sina papara of course. Napenda your star na unashoba takwe no. Sitaji to game, sitaji to fling. Minawe minute. Tell you to fail.